Wapenda pita nimekaa karibia saa sita sasa tukaa nimechoka oh baby sijamona long time now na maruto kwa mwezi jana nimeshamwambia mama nimefika tangu mchana anajua nimeshafika ameshafika amekasirika alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina nimechoka kupiga phone now atuelewani nimechoka Piga honi now Beep, beep Atuelewan Beep, beep Move out the way Nimetua kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Kuna jam baby yeah. Hello Hello Unanionea, we ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Unanikatia simu unanionea We ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Kwama hapa njiani Kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Beep, beep, move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you mama I love you so much my baby my baby my baby my baby my baby my baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you mama I love you so much my baby my baby my baby my baby my baby